mfoni yɛtɔ so mmienu agoma a wohu yɛ twerɛ kronkron ma a yɛfrɛ no bible no bɛfo kasa mu ɛyɛ onyame asɛm na ɛka onyankopɔn ho asɛm na ɛkyerɛ yɛn n'akwan nso onyankopɔn do nnipa nyinaa ɛne onyankopɔn ntɛm aware nanso saa twerɛ kronkron ma bible yi ɛkyerɛ yɛn ɔkwan ko a yɛne onyankopɔn ntɛm bɛyɛ pɛ bio anaa ɔkwan a yɛbɛfa so atwe yɛn ho abɔ onyankopɔn ho bio saa nokwasɛm yi nyinaa wɔ twerɛ kronkron no mu.